Praise be to the name of the Lord.
Utumo, egameni inkosi, enyweba yobalapha kwakhona, ukuba sive ilizwe elihle lakhe elingcwele, njengoba sicula iculo lokugqibela, ingcinga yeza kum, ukuba kukangaphi kwaye kukhawuleza kanani ukuba sithi inkosi ndilungele ukukhonza, ukwenza yonke into siyenzela wena kuba sikuphilele. Kodwa xa isiza ekukwenzeni oko, ekubeni ngabenzi belizwi, ngoku kukhona umda phakathi kokungqina kwemilebe yethu nokwenza. Yanga inkosi inganika uba bantu ukuba sithi silibeke eli xesha lokugqibela lifutshane esinikiweyo, silisebenzisele ekuveleni kuye, ekuzibonakaliseni kuye. UPaulus uthi ayisendim ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kum. Ubomi endiphilayo enyameni ndibuphila ngokholwa kuye unyana kaThixo. Kwaye ngenyaniso yanga ilolu hlobo ndiphilela enkosini ngoku lihamba ixesha, konke usebenza okafuna ukubona kuthi, ngokuba akukho mntu unozithabathela kuye into ngaphandle uba kunikwe ukunikiwe yinkosi ngobabalo. Ndithanda ukwamkela wonke umntu kule ntseni egameni lenkosi elihle. Ingaba ngubani onathi okokuqala kule mpelaveki nje? Ndingabona isandla sakho okanye ungema? Ngubani okhona okokuqala apha kule veki, kule mpelaveki? Cela ume, kulungile. Uthi xa kusikelele, uzive wamkelekile, inkosi ikusikelele. Amen. Sivuya ngenhliziyo yethu yonke, njengoba benditshilo izolo ebusuku ngokukhethekileyo uba iminyango iyavuleka. Izolo ngoku bendiseGeneva ePenstef eTudendorf ndendafunda iphephandaba kubhaliwe, umhlekazi uBush thathe iceba lodonga laseBerlin walinika uGorbachev ukuba amkhumbuze ukuba selihambile kakhulu ixesha singabona. Njengoba benditshilo izolo ebusuku, akwanelisanga ukuba sibukele okwenzekayo ngesiprofetho. Mele sisebenzise ixesha lakhe ngokuba kofika ixesha apho bangasayikwazi ukuthenga, bangakwazi ukuthengisa, bangakwazi ukushumayela, kwaye kuzawube selimkile ixesha. Mele silonge ixesha ngoku. Inkosi uThixo izawude uqinisekile isinike ubabalo uba senze ngolo hlobo. Ndithanda ukuqhubeka ngelizwi lentshayelelo. Nonke niyazi umshumayele welizwi xa ethetha ngemizekeliso omnye angathetha ngoba kunjani umfazi wayenepeni ezilishumi walahlekelwa yenye yade zawa ipeni wadwayifumana. Kodwa unokuthetha ngemizekeliso emininzi asebenzisa ixesha ngalo. Ngokuqinisekileyo ukhona ixesha apho uThixo akugqiba agqibe oko akucebileyo kweli xesha libalulekileyo kakhulu. Sifunda kuMathewu 13. Ndithanda ufunda mhlawumbi umqolo omnye kukho oko kuyinyaniso yokuba kukhona amazwi amabini okanye iintetho ezimbini kwelinye icala kumzekeliso kwelinye kumqolo nje olandelayo zithethwa ngemfihlelo ndithanda manifunde kuko Mateyu 13:10-11 Mateyu 13:10-11 beza abafundi bathi kuye kungani na ukuba uthethe kubo ngemizekeliso waphendula ke wathi kubo kungokuba nikuphiwe nina ukwazi iimfihlelo zobukumkani bamazulu babe ke bona bengakuphiwanga imfihlelo iphethe imizekeliso iphethe imfihlelo zobukumkani bukaThixo bonke abanye bayayiva imizekeliso kodwa abayazi imfihlelo inkosi uqobo lwayo iphinde inike ingcaciso yaze yacaphula kumprofethi uIsaya baleyo kuverse 12
to him shall be given and he shall have more abundance but whosoever has
kuba osuku ba enako yena uya kuphiwa azabe nako ngokugqithisileyo kodwa osuku ba ingenako uya kuhluthwa kwanoko anako ngenxa yoko ndithetha nabo ngemizekeliso ukuba bebona nje bengaboni besiva nje bengeva bengaqondi nokuqonda sizalisekele kubo isiprofeto sikaIsaya esithi ngabe uvile kuthani sizalisekele kubo isiprofeto sikaIsaya esithi ukuva niyakuva ningakhe niqonde nithi nibona nje nibone ningakhe niqiqe kuba inhliziyo yabantu ithe fithi kukutyeba beva ngendlebe ezithenqi bayawacima namehlo abo hleze babone ngamehlo beve ngendlebe baqonde ngenhliziyo bajike ndibaphilise. Inkosi ithetha ngemizekeliso ukuze uzaliseke isibhalo kodwa le mizekeliso yayifihlekile iimfihlelo zobukumkani zikaThixo emva koku ungayifunda mhlawumbi kwivangeli kayohane chapter
16
kuchapter 16 apisat ithi akasathethi kubo ngemizekeliso Yohane
16:25
ezi zinto ndizithethile kuni ngokuntsokotha kuza ilixa endingasayi kuba sathetha kuni ngokuntsokotha niyayiqonda kuza iyure apho ndingasayi kuthetha ngomizekeliso iyure yes apho ndingasayi kuthetha kuni ngemizekeliso kodwa ndithethe kuni nje kuza ilixa endingasayi kuba sathetha kuni ngokuntsokotha ndiya kunibikela ngokusekuhleni uba singafunda kumaefese chapter 1:17 ukuba uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu uyise wozuku aninike umoya wobulumko wokunityhilela nimazi kakuhle nikhanyiselwe amehlo engqondo yaqaphela umprofeti Isaya uthe bawuthi bebona bengaboni benendlebe zokuva bengeva bengaqondi bengenasitshilelo akukho kwenza nto kohlukile ke kumakholo umoya wesichilelo isichilelo sobuThixo siyinyaniso ngayo umoya ongcwele apho umntu athi kodwa into ayitshoyo umoya kuwamabandla kuKorinte uPawulos ubhalile asiseyiseki ngamazwi obulumko bomntu kodwa koko umoya akufundisayo ayibo bukumkani bokuqonda kwethu ubukumkani obungenisiweyo bakhokelwa bamiselwa ngumoya oyingcwele Paulus wayekhokelwa ngumoya kaThixo singabantwana bathixo kwayimoya kaThixo ukhokela kuyo yonke inyaniso zintanda andicingi ukuba singathetha inguquko apha kule ntseni ndiyakhola uba siguqukele enkosini ndiyakhola uba singaqhubeka namhlanje njengayizolo sibeke ilizwi lesiprofeta phezu kwesiphatho sesikhanyiso njengamakholo ukuze siqaphele nokungcono nokuhlungu kwexesha esiphila kulo ukuze sikwazi ukuba sincitshiswe kuwo wonke amaxesha kuwo wonke amacala ngexesha elifutshane kobe kuphelile konke ukuba kwakhe kwakho ixesha apho sidinga ukuzivula enkosini simcele ukuba asinike ukukhanya entliziyweni kungoku sibe nesitshilelo somoya oyingcwele kupetros wesibini chapter 1 verse 19 kubhaliwe kanjalo sinalo nelo lizwi liqinisekileyo elilelo buprofeti enityaphayo ukulinyamekela linjengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kude kuse liphume ikhwezi entliziyweni zenu. Ilizwi lesiprofetho asinokutsho ngokwaneleyo ukuba siphila ngoku kwisigaba sobuprofeti. Ngakoku kothiwa isiprofeti seBhayibhile sizalisekile kule yure yethu kwaye kumele sihlole izibhalo ukuba sibone inkqubo yentshukumo yakhe siqaphele kuko ukuba kusondela kanani sifikele ekupheleni kodwa ndithanda ukuthi akukho ndawo yepolitiki apha kule ndawo ngokunjalo ukhona izinto ezithi ngokuncinane nje kumele ziphawulwe jonga nje kubantu bakathixo kwaserayeli ngamanye amaxesha ngentlungu yangaphakathi kakhulu unxulumano koku xa uqaphela ukuba bafuna kangakanani ukuqatshelwa ngupapa andiyazi ukuba nizilandelanga kangakanani iindaba kodwa ndiyazibukela ezinto ngokusondeleyo kwaye kuthe ndizandixelela kuthiwe kumprofeti uDaniel kuba le ndoda izawukwenza umnqophiso noSirayeli namhlanje upapa uthi wawukwenza ubudlelwane kwaye kakhulu ngopapa ngoyena mchasi omkhulu wamaJuda njengoba yena kubhaliwe kwizikhungo kundumiso 151 ithi soloko khona isicelo esinye ukuba baqaphele abopolitiko ndiyatsho nangoku uxwilo lebandla lomtshakazi nokwenziwa umnqophiso phakathi kosirayeli namaroma kusondele kakhulu. Asinalo ixesha namhlanje uba siye kwilizwi lobuprofethi, kodwa ndazinto enye oko ndikutshoyo kungokwelizwi likaThixo. Kumele sijonge kakhulu kuyo yonke umgama, kuyo yonke inkqubo yeli xesha lethu. Usirayeli uza kubeka ityala lakhe. Andifuni uya koko ngokukhulu, masingene elizwini lokuba sivuseleke namhlanje uba sifumane umfanekiso wonke oko kukhonjiweyo, hayi icalelinye, kodwa sibe nomfanekiso wonke wakoko kwenzekayo ngoku. Kwaye ndigcina ukuba akukho bantu baziswe ngcono namhlanje kwezi ntsuku ngaphandle abantu bathixo. Ngoba xa singekho isithilelo sobuthixo abantu basemnyameni bayathingaza, kodwa apho ilizwi lesiprofeti liye lafumana indawo latyhilwa ngumoya oyingcwele, liba kukhanya okukhulu, ukhanya endaweni emnyama. Ndithanda ufunda umnqophisi omdala nomtsha kwakhona. So iNkosi indinike bandenze ingenakwenza ngakumbi. Seku-Amos chapter 2. Amos chapter 2, verse 11. Bangapha bakholwayo ukuba umnqophisi omdala lilizwi likaThixo. Amen. Ngokuqinisekileyo, ngokuqinisekileyo. Amos chapter 2, verse 11. Apha ithi, ndavelisa koonyana benu abokuba ngabaprofeti nakumadoda enu abokuba ngabazisahlulileyo. Yi, akunjalo na nyana bakaSirayeli, utsho uYehova. Ke nisuke nabaseza iwayini abazahlulileyo, abaprofeti nabawisela umthetho wokuthi ize ningaprofeti, nabawisela umthetho wokuthi ize ningaprofeti. Yabo ngumgwebo wenkosi le. Ninikholwa ayikho into eyawutshintsha kude kube ngulo mhla. Abantu soloku beshiyeka belo hlobo balulo, kodwa noThixo ushiyeke nguThixo. Nabo bawuthatha icala ke bazawuliva ilizwi bamamkele bakuvuyele oko. Siyalela abaprofeti sisithi bayalela abaprofeti besithi mabangaprofeti ukuba umprofeti akavumelekanga ukuba athethe. Ngoku uzawuthetha athini? Ngoba ngumsebenzi wakhe uzele loo nto. Umshumayeli umsebenzi wakhe ushumayeli, umvangeli kumele avangele, umfundisi kumele afundise. Kodwa umprofeti uko kuzwa uThixo athethe atyhile kuye, athethe oko afuna ukutsho, kuko oko afuna ukutsho ngomlomo wabaprofeti. Isibhalo sesibini, Amos chapter 7. Amos chapter 7, verse
12.
Apha sibona okwenziwayo ngomprofeti. Amos 7, verse
12.
Wathi Amatsiya kuAmos, mboni, hamba urhole uye ezweni lakwaYuda, udle khona isonka sakho, uprofethe khona, kodwa uze ungabi saphinda uprofethe eBhetheli, kuba yingcwele yokumkani khona, yindlu yokumkani leyo. Ingxoxo entle le. Pha kulaa ndawo yobukhulu nje kwakubekwe umprofeti njengomprofeti uEliya, wabekwa phambi kwabantu bonke bava uvakaliso lakhe kwiindawo ezinkulu okuthixo abaxela ukuba bakuvakalise. Apha kuthiwa makahambe ngokuba izinto aqale uzivakalise wazazisa uthixo umyalelo zazingayifanelanga le ndlu yobukumkani. Uvesi 14 uthi waphendula uAmos wathi kuAmatsiya, andimprofethi, andinyana wamprofethi, ndingumalusi wenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombe. Kulungile. Wayengengumprofethi esukele ebantwaneni, ebuntwaneni. UYeremiya uthi phambi kokuba ndikubumbe esibelekweni sonini, ndiye ndakumisa. Nanku ufumana indoda eyayibizelwe kolungiselelo. Unika isizathu sakhe uthi andingumprofethi, andiveli andingunyana waprofethi, ndingumalusi wenkomo. Yena uthi kuba uYehova wandithabatha ndisalusa umhlambi, uYehova wathi kum, yiya uprofethe kubantu bam amaSirayeli. Khona amadoda abizelwe uba akwenze oku kusukela ekuqaleni, khona abanye abamiselwe nguThixo. Eli wayebiziwe noba babephi, akuthethi. Xa uThixo efuna ukuthetha biza umntu ukuba athethe ngaye, athi atsho oko efuna ukutsho. Apha ithi uvesi 16, ngoko ke live ilizwi likaYehova, uthi wena akuyi kuprofetha kumaSirayeli, akuyi kuwisa ntetho kwindlu kaIsaki. Ngako oko utsho uYehova ukuthi umfazi wakho uya kuyenyuza phakathi komzi, bawe likrele oonyana bakho neentombi zakho. Umhlaba wakho wabiwe ngolutya, ke wena ufele emhlabeni oyinqambi. AmaSirayeli aya kuthinjwa afuduswe emke elizweni lawo. Zintanda, le yinto eserious kakhulu xa uThixo ethuma umntu abize umprofeti. Siyazi kuMateyu 24 inkosi ithethile ngakho ukuba ngemihla yokugqibela uyawubakho abaprofethi bobuxoki, ooKristu ababuxoki. Inkosi enye nika isithembiso, umprofethi uzawuza phambi komhla omkhulu oyikekayo kaYehova uze emhlabeni. UThixo wayedinga umntu azawuthetha ngaye kwesigaba soprofetho, umfundisi, umvangeli abe sendaweni yakhe, wonke umntu ave kulungile uba athwale ulungiselelo ngokwentando kaThixo ngokomlinganiselo. Kodwa umvangeli akanothatha indawo yomprofethi, njengoba umprofethi ngenothatha indawo yomvangeli. Wonke umntu unendawo nomsebenzi uThixo awunikileyo. Kwibandla lemnqophiso omtsha kumele kuthethe ababini okanye abathathu, utsho uPaulus kwincwadi yeKorinto. Siyavuya kuThixo kuba kwibandla liseKorinto nje Efeso khona into ukhona oko wakubhalayo umkhonzi kaThixo eqhutywa ngumoya ngcwele. Korinto wokuqala 14 verse 29 ithi, Korinto wokuqala chapter 14 verse 29, abaprofethi ke makuthethe babini mhlawumbi bathathu abanye bacalule. kucacile. Ayidingi ukucaciswa. Abaprofethi ke makuthethe babini mhlawumbi bathathu. Abaprofethi bomnqophiso omtsha ayingomadoda azicombulelayo izinto kodwa bayaqaphela bangqinele ilizwi elixelwe ngexa lingaphambili ngabaprofethi ngaso isityhilelo ukuze kube khona umsebenzi wokomoya. Zonke izinto zaxelwa ngexa lingaphambili. Kubhalwa lo hlobo kumaHebhere 1. Ukuba kwathethwa kwixesha eladlulayo ngabo oyise kubo onyana. Unyana uqobo lwakhe wanika impendulo ngenxa yoluntu ukuze abuyise uluntu kukholo lobuThixo. Lo owayenguThixo wethu waba ngumntu ukuze lonke uluntu libuyele endaweni yakhe yobuThixo. Ukuba asenze onyana neentombi zikaThixo. Licebo likaThixo linjani lo? Lihle kwaye asiliboni nje eli cebo okanye siyaliqaphela kodwa sithe saba ngabaxhamli becebo lakhe lobuThixo ngobabani. Sazalwa ngokutsha kwithemba eliphilileyo esilithweleyo kuthi onyana neentombi zikaThixo. Kwaye kuvelisiwe umpostile uYohane akukabonakaliswa into esiya kuba yiyo kodwa xa ethe wabonakala siya kufana naye ngokuba siya kumbona njengoko anjalo. Ukuza kukaYesu Kristu akuzuba ngokomoya. UYesu omnye lo uthatyathiweyo kuni wasiwe emazulwini uzawukuza kwangolu hlobo nimbone enyuka ngalo. Thina siyakuguqula sonke nabo bafele kuKristu sizawuxhwilwa siyodibana nenkosi. Emva koko sidibane sibe nenkosi ngalo lonke ixesha. Zithanda, kule ndawo sikholwa ilizwi likaThixo njengoba libhaliwe. Siyakholwa ukuba uThixo uzawuzalisekisa lonke ilizwi. Xa kubhaliwe uba uThixo uzawuzisa abo bafele kuKristu, uzawukuzisa. Ubhaliwe abafileyo bavuka kuqala, bavuka kuqala. Kuba kubhaliwe emva koko thina baphilileyo babudla ubomi bawuguqulwa ngoku sizawuguqulwa ngoba litsho ilizwe likaThixo. Njengoba kubhaliwe ngexesha elinye siyawuxhwilwa kwaye indawo yosuka ayikho seArizona, ayikho seSoviet Union okanye eGermany. Indawo yodibana yomtshakazi nomyeni izaba semoyeni. Sonke siyawuhamba siyemsithweni wemvana. Eso sisibhalo esingcwele. Ilizwi likaThixo lifundisa loo nto apha emhlabeni nje ingathi liphupha. Korinto yokuqala chapter 14 uverse 30 ukuba ke kuthe watyhilelwa into omnye ehleli ekhona owokuqala makathi cwaka. Lilizwi elihle linjani. Sonke silapha masithi sivume ukuba kule ntshumayelo yeli cebo losindiso elinye inqaku khalize kwabakhe balungileyo umkhonzi kaThixo afuna ukuba kwakweli thuba kumele kuvakaliswe. Kwaye umzali uRose uba unikwe isityhilelo ngumoya umzakulwane ami aze phambili azobeka elo nqaku elo belingavakaliswanga kakuhle ngesityhilelo ngendlela anikwe ngayo. Elo litsho ilizwi likaThixo yanga le meko ingaba lapha ngokukhawuleza. Hayi yonke into inikwe omnye. Uthixo unika abanye nabanye. Ngako oko siyabulela. Oko kubaluleke kakhulu. Verse
31.
Kubani nako ukuprofetha ngabanye nonke ukuze bafunde bonke bavuselelwe bonke. Kanjalo omoya babaprofethi babalulamela abaprofethi. Ayingomoya kaThixo kuthethwa ngayo kuphela, nomoya wabaprofethi, umoya wesiprofetho esibonakalisa ngendidi ngodidi oluninzi apha kubhaliwe umoya wesitshilelo. UKorinte wokuqala chapter 12 verse 7 apha sithetha ngomoya wesiprofetho khona indawo yesiprofetho kwicebo losindiso ebaluleke kakhulu. Umoya wesiprofetho, hayi moya obuvangeli, hayi moya wokufundisa okanye umoya wokwalusa, kodwa nje ubhaliwe apha umoya wabaprofethi uyabalulamela abaprofethi. Andazi uba singenza kanani koko kweli thuba, kodwa ndifuna ufunde incwadi yesitshilelo 22 ukubonisa ngokucacileyo, ukubonisa ngokungenokonakala esibhalweni ukuba elizwe likukhanya kakhulu indawo yesiprofetho ukuzibhala ezingcwele. Chilelo
22
verse 6. Usaza sathi kum la mazwi athembekile ayinyaniso iyinkosi uThixo wabaprofethi abangcwele yathuma isithunywa sayo. Ndifunda esibhalweni sithi la mazwi athembekile ayinyaniso inkosi uThixo wabaprofethi abangcwele yamthuma isithunywa sayo sasemazulwini ukubabonisa abakhonzi bayo izinto ezimele ukubakho kamsinya. Xa umoya kaThixo usiza phezu komnye okanye komnye ukutshila indawo yobuprofethi, sisenzo esingqalileyo sikaThixo. Hayi kuphela imtshumayelo yobuvangeli iyaviwa emva kuthiwe ke ngoku uThixo uyaviwa. Xa uThixo ethetha ngomlomo oyalelweyo ngesiprofetho apho kukhona ukutshilelwa okukhulu ebantwini bakaThixo. Kuda kuthiwe umoya wabaprofethi ngokunxulumanisa nobungqina bukaYesu Kristu kwisitshilelo 19 amazwi okugqibela uverse 9 noverse 10. Isitshilelo 19 qolo okugqibela kaverse 9 noverse 10 lawo ngamazwi ayinyaniso kaThixo ndawa ezinyaweni zaso ukuba ndiqubude kuso sithi kum lumka ungenjenjalo, ndingumkhonzi kunye nawe nabazalwana bakho abanobungqina bukayesu. Qubuda kuThixo kuba ubungqina bukayesu bungumoya wesiprofetho.
John
came
to the Isle of Patmos.
Weza kwisiqithi sasePatmos. Wasuka phayana eswelani ngenxa yelizwi likaThixo nobungqina bukayesu. Itsho kwisahluko sokuqala ayikho enye injongo intshutshiso okanye akho ntshutshiso, ukugotywa okanye awugotywa. UThixo thandile pha, abanye bacinga uba ingaba oku kunyanzelekile uba kwenzeke. UThixo uyakukhathalela kuso sonke isenzo, uzawuguqulela ekulungeni konke. Ndikhe ndachitha iveki enye kwisiqithi sasePatmos, ndaya nalapho umqolomba apho uYohane wayekhona, ndifunda khona isitshilelo. Ndiyazi uba kangaphi ndifunda isitshilelo kwakhona kwakhona. Ndiyakuxelela, ndabulela kakhulu kuThixo ekupheleni kwemihla ngenxa yokwakucacelwa, ngenxa yokukhanya ngawo konke uThixo athe wakuthila. Obo bubomi bekholwa uba kubaluleke kakhulu ukuthi ilizwe khona imihla neeyure apho kumele nje apho ungenokwazi ukulibala kakhulu. Ngalamhla uzunikela enkosini, isitshilelo siba sisitshilelo. Isitshilelo sibhaliwe ngomnyama nomhlophe, akwanelanga kumele kutshilwe kuwo wonke umntu umoya ongcwele. Isitshilelo kumele sibe sisitshilelo, ngoku iba kukhanya kuthi. Ubungqina bukayesu, umoya wesiprofetho sivile, omoya wabaprofethi bayabalulamela abaprofethi. Ewe, nabaprofethi bayabalulamela omoya. Kungenjalo uPawulos wayengeno, uThixo wayengenakwenza. UThixo akafuni kuba abantu basolane, ufuna lowo uthi athobeke kuye. Uyazi kakuhle uThixo okakwenzayo, ukuba ngubani angathetha ngaye. Wazi kakuhle uba ngaye ndingayazi isingcinga yam, ndingathetha ngaye. Akanayo inkqubo yakhe eyakhe uThixo ke kubo bonke abaprofethi. Sibuyele izo lebusuku, sinxulumane nelizwe silifundileyo usomoya wabaprofethi nobungqina bukayesu. Masiye kwisitshilelo chapter
12,
sifiki lapha sitshilelo chapter
12
uverse 17 ithi, yamqumbela umfazi inamba yemka yaya kulwa nabaseleyo bembewu yakhe, abo bayigcina imithetho kaThixo, abanobungqina bukaYesu Kristu. Sifundile ubungqina bukaYesu lilizwi lesiprofetho, ngoku kumele kubekho abantu bamkele ubungqina obunye bukaYesu Kristu. Umoya wabaprofethi kumele usebenze ebandleni. Ibandla lifunyanwa phezu kwesitshilelo, linxulumaniswe nokholo kuYesu Kristu. Yathini Inkosi? Inyama negazi azikutyhilanga oku kuwe, kodwa bawo wam osemazulwini, kusuke ekuqaleni isitshilelo sikaYesu Kristu ngaye umoya ongcwele iqhubeka ilolo hlobo kude kuyoba sekupheleni. Paulus bhala kuKorinti, umntu wemvelo akazamkele izinto zokomoya, kumele zityhilwe, utyhilwe ngokomoya. Abantu banobungqina bukayesu bangobani? Aba baqondileyo bamkele ulungiselo buprofetho, bazibeka ecaleni likaThixo kwesizukulwane, bakuphela aba baqaphelayo bafunyanwayo kuko oku uThixo akumisileyo kweli xesha, bayenza ngoku, bazawuba nasabelo koko uThixo akwenzayo. Abo bangazuhamba abazuba nasabelo. Yoko ayiqalanga uba lolo hlobo namhlanje, yasokoloki lolo hlobo. Ingangivakala inzima komnye umntu, kodwa inzimanga uXesha lukaYohane umbhaptizi nabani odlule ulungiselo lwakhe umdlulele uThixo. Sicula indumiso, sidlala konke okuya nantoni, ngabe uyaqonda oku? Nabani odlula uYesu Kristu kulo mhla athi asimfuni lo alawule kuthi udlule into uThixo ayenzileyo. Ngenye ngumKristu noba omnye ungowayo okanye akabubo ubuKristu, kodwa ikwimeko yokufa nokuphila. Amaxesha amanintsi abantu ababexelwe nguThixo baqaphela ixesha lokuvelela kwabo, kodwa ngokuba ungaliboni ixesha olunikiweyo nguThixo kumele ujongane nomgwebo. Wamkela ubabalo. Ngoku kwakhona ubungqina bukaYesu Kristu, ndiyakholwa ukuba ngumoya ongcwele ngenyaniso unxulumanisiwe nesiprofetho seBhayibhile ukusinika nje abantu bakaThixo ukukhanyiselwa kobuThixo kule mihla, kwaye ngokunjalo ilizwi lobuprofethi likhanya ngokukhanya okukhulu. Sibulela sinjani kuThixo ngenxa yesityhilelo sikaYesu Kristu. Ngokunjalo apha kubhaliwe akekho umntu onothi uYesu yiNkosi ngaphandle ukuba kungomoya oyingcwele. Kunjalo nakule mihla abaninzi bangangayamkeli into ngokomxhelo wabo nangeenjongo zabo, angayenza kuphela xa inothityhilwe kuye ngomoya oyingcwele. Ngoko wazi ukuba uYahwe womnqophiso omdala nguYesu womnqophiso omtsha. Amen. Wazi ngesityhilelo sobuThixo. Ngoku upapa nomtyholi angeza, bonke abantu bangeza. Nokuba unokwazi ukuyicacisa ngentliziyo yakho, uyayazi isityhilelo yeyona nto yento esiyicingayo, kodwa inyaniso yonke into ibekwe kwisityhilelo. Umoya uhlola zonke izinto nezinzulu izinto zikaThixo. Nanamhlanje abantu bathe bazicombulele bakunjani uThixo bangamnye babe bathathu konke okuya, kodwa asizicombululeli kusentliziyweni zethu ukuba sithathe njengokuba kubhale kuDuteronomy ukuba uThixo ezulwini nasemhlabeni angazityhila ngendlela afuna ngayo. Uthixo akekho emhlabeni, akasekho sezulwini. Xa isezulwini usemhlabeni, konke kubhidisa okukhulu. Uthixo uzityhila nanini na abafuna khona. Uthi izulu yitrone yam, umhlaba isihlalo seenyawo zam. UDavide uthi kwindumiso 139 uba ndiphelani komhlaba uyawuba khona, uba ndiyesokweni uzawuba khona, kwaye isandla sakho siya kundikhokela phayana ebukhoneni obukaThixo. UThixo ukho kwiindawo zonke, uzityhilile kuthi ngaye uYesu Kristu athi, lo undibonileyo mna umbonile uBaba. Sivuya sinjani ngesi sityhilelo? Bangaphi abathe bathingaza befuna ukuqonda? Ngoku ayilo xesha lokuqonda, lixesha lesityhilelo. Ngoku funa uqhubeka ndifunde usityhilelo. Chapter 13, amazwi abaluleke kakhulu nemiqondo uba siqhubeke ngako oko besikutshizwa lo busuku. Andazi noba singachumisa koku ngaphandle oba siye ngokunzulu kwezinto kodwa ke ngenxa yomxholo sifunde kwisithilelo 12 sithilelo 12 verse 3 indawo yokuqala nendawo yokuqala kaverse 4 kwabonakala omnye umqondiso emazulwini nantso inamba enkulu ebomvu ineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi kwiintloko zayo izithaba ezisixhenxe kude kubela kwaye andifuni uba ngumkhonzi kuphela kodwa andifuni uba yinkonzo kuphela kodwa ibe yimfundiso yesibhalo koku uba sibone isibirhanqa emhlabeni lineempondo ezilishumi neentloko ezisixhenxe sawuqala pha oku kubalulekile ukuba sibone uba kuphi apho uthixo abeke itrone yakhe emhlabeni apho kuza ingqumbi enkulu apho abantu bajonga kule ndoda kumajuda nakwiintlanga uba ibhayibhile icacisile oko nditsho nendoda yemfama kumele ukuba ikwazi ukuqiqa oko yohane wabona irhamnqa elikhulu elibomvu lidade ezulwini isithilelo 20 verse 1 no verse 2 kanye uverse 2 ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma emazulwini sineentloko ezisenzonzobila sinesitsixo senzonzobila nemxokelelwano omkhulu esandleni saso sayibamba inamba loo nyoka yakudala engumtyholi usathana ke eyikhonxa iminyaka eliwaka njengothixo phileyo ezitshila kuyesu kristu enze ibandla eliphilileyo ukuba libekho ibandla likathixo philileyo ngokusathana wenze yakhe into waze waba namameli bakhe abathetheli bakhe apha emhlabeni engathi ezama ukopa icebo likaThixo sithilelo 12 verse 9 noverse 13 verse 9 siyafunda sithilelo 12 verse 9 yaphoswa phantsi inamba enkulu inyoka yakudala leyo kuthiwa ngumtyholi usathana ke lo ulilahlekisayo elimiweyo liphela yaphoswa emhlabeni nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo le namba inkulu usathana umtyholi iye wakhutshwa yaphoswa phantsi uyawuphinda aphoswe kwakhona umise itroni yakhe emhlabeni ndiza kufundela kwizibhalo ezingcwele uverse 13 ithi sithilelo 12 verse 13 yaza yathi inamba ngeyakubona ukuba iphoswe emhlabeni yamtshutshisa umfazi ozele umntwana oyinkwenkwe pha phezulu uye waphoswa wazoqhubeka apha ezantsi amapondo alishumi iintloko ezisixhenxe kulapho liqhubeka kanjalo irhamnca ndizofunda kuverse 1 kuchapter 13 ndaza ndema phezu kwentlabathi olwandle ndabona kunyuka kuphuma elwandle irhamnca lineentloko ezisixhenxe into enye uyohane ayibonileyo ngaphezulu oku umtyholi aye waphoswa phantsi kwenzeka yinto enye le ineentloko ezisixhenxe neempondo ndiqhubeke ndifunde linenhloko ezixhenxe nempondo ezilishumi ezimpondo enzalo izithaba ezilishumi kwinhloko zalo iligama lonyeniso apha ithi lai irhamnca elo ndalibonayo lifana nengwe iinyawo zalo zinjengezebhele umlomo wawo unjengomlomo wengonyama inamba yalinika amandla ayo netrone yayo negunya elikhulu uvile kubani onika irhamnca amandla ingaba amanzi athetha uthini sifunde kwisitshilelo 17 Sitshilelo 17 verse 15 sithi kum amanzi owabonayo apho lihleli khona iyenyukazi ngabantu nezihlwele neentlanga neelwimi iimpondo ezilishumi awazibonayo nasirhamncini ngawo baya kulithiya iyenyukazi baliphanzise balihlube ingaba siqondile na eli lizwi likathixo elingcwele likathixo sibulela kanjani ngawo yonke umqolo wesibhalo sinokufunda ngawo wonke umxholo kunika ukukhanya okukhulu ude wonke umfanekiso ubonakale ngesitshilelo ungaqhubeka ufunde emva koko irhamnca elanika amandla inamba yanika irhamnca amandla netrone yayo negunya elikhulu ngeli xesha abaqondi ukuba abamkhonzi uthixo bacinga ukuba bayokhonza yinkonzo enjani leya xa ujonge esakhiweni abo bekufanele yinkonzo ukubona izithixo ezininzi kuyo yonke indawo kuphi unqulo apho akho lunqulo apho unqulo kulapho uthixo oyingcwele azithile khona simnqula ngomoya nangenyaniso hayi apho umntu awakhona Chostakow andanowa ngubani oyibeke phaa umntu owayicingacingayo kodwa ayinguye uthixo konke oku kuzawuzaliseka kumele kuziswe ebantwini ukuze kubonwe ukuba into zomtyholi apha emhlabeni zinxulumene nomtyholi uqobo lwakhe njengokuba ezobuthixo emhlabeni zinxulumene nothixo enye ukumkani kathixo ongukristu enye ngukumkani kamtyholi ongumchasi mkristu apha ivakaliswe kulo lonke ihlabathi ibandla likayesu kristu likathixo lelecala likathixo hayi icala likamchasi mkristu ungacingi ukuba oku kokokubi kodwa kokokulungileyo abo bangakaboni ngokucacileyo ndiyaqhubeka ndifunde kuze sibone ukuba ayilo rhamnca kuphela nenamba kodwa nabantu nomntu ngamnye bayaxhamla kuko oku ndiye ndifunde kumaphephandaba exesha lexesha lesiphelo apho kutshiwo uba amajamani bonke abantu bathi abantu bathi bazifihle bazigqubuthele izinto eziyinyaniso oko akulunganga kakuhle kodwa sonke esasiphaa siyakhumbula uba kukangaphi rhamnca kuthethwa ngalo khona igama elalisetyenziswa kulungelo lesithathu uba umntu uze engenasambatho ngoku akathobeli abantu bathi makaye kumbingelela omkhulu uyayazi lo mveliso uba umntu uneento ezimbini apho omnye phaa makaye phaa kwirhamnca elikhulu nanamhlanje Nanamhlanje kuyathiwa.
What do I want to say now?
Ndifuna uthini ngoku? Andifuna ujonga. Ndifuna uthi athethe oko akutshilileyo. Tshilelo
13:7.
Lanikwa igunya lokulwa. Lanikwa igunya lokulwa nabangcwele libe yise. Lanikwa igunya kuzo zonke izizwe neelwimi neentlanga. Ngubani lo? Eli gunya likhulu asazi. Kodwa ngubani lo? Lo unikayo. Lo nguThixo onika igunya. Kodwa apha siyabona uba uSathane unabameli na bakhe apha emhlabeni abamthethelayo. Sonke siyazi xa inkosi yayisesilingweni uSathane wayemnika zonke izinto zobukumkani. Kodwa xa wena nam kuthe kwafika ixesha uzawuba inkosi yeento zonke, omise elinye inyawo emhlabeni elinye elwandle, oyena mlawulo uzawuvakala kulo lonke ihlabathi, yonke into yawungcengcezela ngoba elo yaba lithuba apho uya kubanga ibango lwakhe. Umise lo mhlaba ukuba wenziwe ngokutsha kwixesha leminyaka yewaka eliwaka. Igunya kubo bonke abantu kwiilwimi zonke izizwe. Kubani oza kwenzela igunya? Omnye use-USA okanye eRussia? Akukho oko umntu okholwa oko. Okanye iChina? Akekho umntu oyikholwayo loo nto. Wonke umntu unokoyika uThixo omncinci, wazi isibhalo esingcwele. Uyayazi ukuba igunya lizawube livela phi. Asiphazami. Singangabekelwa ixesha elifutshane kodwa yonke into uThixo uyayivumela. Iyawukhonza kuphela kuba isibuyisele kakhulu kulo mhlaba. Sibuyele sithi yiza Nkosi Yesu, ubeke ukuphela kuyo yonke le. UThixo uthi hayi, oko kunyanzelekileyo kuba umoya nomtshakazi mawuthethe into enye. Ithi yiza Nkosi Yesu namhlanje akukabi kulolo hlobo, kodwa iza ingaba lolo hlobo ngokukhawuleza. Ndifuna ufunda kwisitshileni 19 malunga nalo kulo mfanekiso. Isitshilelo 17 uvesi 9 mhlambi novesi 11. Isitshilelo 17 vesi 9, nantsi ingqiqo enobulumko, intloko ezisixhenxe ezi ziintaba ezisixhenxe ehleli phezu kwayo inkazana leyo. Ngaba uniyifundile nonke? Iintaba ezisixhenxe, intloko ezisixhenxe ziintaba ezisixhenxe ezi ehleli phezu kwazo inkazana leyo. Siphi isixeko emhlabeni esineentaba ezisixhenxe? Awu bengekaliqapheli eli gama lithi umfazi, njengokuba umfazi evelisa imbewu ize ebomini, ngokunjalo nebandla linjalo. Iintombi zikaThixo zizawuzalwa zamkela ilizwe likaThixo. Kodwa apha ithetha ngeenyukazi, yeenyukazi elikhulu, umfazi ohleli enegama lolenyeliso lebandla. Ibandla cacisiwe kwisitshilelo 12 ukuba inesithaba seenkwenkwezi ezilishumi elinebini entloko. Ibandla likaThixo lithweswa ngeemfundiso zabapostile abalishumi elinabini. Ibandla eliyinyaniso labapostile lonke ingeBhayibhile imfundiso ngeBhayibhile. Bayakweyisa kuwo konke. Ngaba ndichilo oko. Apho ithi, nantsi ingqiqo nobulumko. Idityaniswa nako kuThixo akunikayo. Iintloko ezisixhenxe ezi ziintaba ezisixhenxe ehleli phezu kwazo inkazana leyo. Verse 11. Irhamnqa elalikho elingekhoyo lona lingowesibhozo ngokwabasixhenxe. Sibuyele kuwo konke oke. Bendiphantse ndancuma bendiphantse ndamxela oko uba andinangxaki ukuyitsho uba nonokholo ukuba singafumana isithilelo esivela kuThixo apha kunxulumene noThixo. Ndithe ndanamava ngako ngo-1954 ndaya eluhambeni kwiqela laseMelika ndadibana nabo nje phambi basihlale sathatha manene namanenekazi ndifuna unixelela. Ndathatha umboko ndathi manene namanenekazi ndifuna unixelela basikhose iItali ngoku sikwesinye isizwe sahlulweyo ngoku sikwisizwe saseVatican ngoku ndahlisa konke okweso sizwe. Emva kokuba ndilenzile elo deliso kwaze sitshilelo ngeli lizwe silifundileyo ngoku konke kudibene nezimpondo. Ungabi naxhala kukhona ezisixhenxe kodwa ikhona iyavela yesibhozo nokuthetha okukhulu ngako okuya. UThixo wenze konke ukuba kulunge sonke siyazi uba kuphela 1929 uyazi uba zonke izinto zenze kanjani. Kumele ufunde konke oku kakuhle uqonde uba izinto zezalungiselwa njani ixesha lesiphela ngokwesiprofeto sobuThixo. Siyambulela uThixo ophileyo kuko oko uthe wasinika uya kusinika kude kube sekupheleni. Singafunda izibhalo ezininzi kuko oko. Ndithanda ufunda sitshilelo 14:9 divale ngosithilelo 15. Usitshilelo 14 kubaluleke kakhulu ukuba siyifunde imiqolo yobuThixo. Saza esesithathu isithunywa sezwe sazilandela zona sithi ngezwi elikhulu njengoba uThixo wayembonisile uYohane irhamnqa ezulwini nasemhlabeni ngokunjalo ibandla umfazi ezulwini nalapho ethweswa ngemfundiso zabashumi elinabini uThixo ucacileyo utshile uba izinto azityhile ezulwini siyaqhubeka apha emhlabeni konke singathi amen. Sitshilelo 14:6 ndabona esinye isithunywa sezulu siphaphazela esazulwini samazulu sineendaba ezilungileyo ezingunaphakade kuba sizishumayele kwabo bamiyo phezu komhlaba nakwiintlanga zonke nezizwe neelwimi nabantu. Umbuzo uthi kubhalwe ntoni kuMateyu 24:14? Ivangeli yobukumkani kumele ivakaliswe kuzo zonke izizwe bezibe bubungqina kwandule ukufika isiphelo. Ivangeli eyinyaniso ecocekileyo yanaphakade ifikele kweli xesha lethu iyashunyayelwa kumele ishunyayelwe kubo bonke abantu ilwimi nezizwe. Ucinga ntoni kutheni kuvulwa yonke iminyango kutheni uThixo esenza konke oko kodwa uqinisekile ukuze kuzaliseke ilizwi lakhe novakaliso levangeli yakhe yanaphakade ilizwe lonke ngenyaniso uThixo atshileyo inyaniso iyakuza izulu nomhlaba liyadlula kodwa ilizwe likaThixo liyawuma naphakade. Uverse 7 sisithi ngezo olukhulu sibhala kubhalwa ngokuvakaliswa okukhulu sisithi verse 7 sisithi ngezwi elikhulu moyikeni uThixo nimzukise ngokuba lifikile ixa lokugweba kwakhe nimnqule lo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Namhlanje banqula amanzi nemithombo yamanzi bathi imvelo nguThixo wethu. Kodwa kumele sidumise umdali wezulu nomhlaba. Ulandele yesithathu verse 8 kwazale kwalandele esinye isithunywa sezulu sisithi iwile ibhabhini loo mzi mkhulu ngokuba iseze zonke intlanga ngewayini yomsindo wobuhenyu bayo. Nabani na osela kulaa ndebe naye unxila ngolo hlobo akasahambi ngokungqalileyo uyagxidizela ngapha nangapha singatshilwa amazwi omprofeti uYeremiya 51 amazwi nje aqinisekisayo ayathuthuzela kuwonke. UYeremiya 51 verse 7 phulaphulani bantu banesiyalo entliziyweni yabo musani koyika uYeremiya 51 verse 7 iBhabheli indebe yegolide esandleni sikaYehova ilinxilisa lonke ihlabathi zasela intlanga ewayinini yayo ngako oko ziyageza intlanga. Ndimi obhale oko moya ingcwele ubhalile oko ya kwaye qaphela xa wayiphila uprofeti uYeremiya abaprofeti bathixo amadoda athixo inkosi yayithetha ngabo amazwi ithetha izinto mamela koko iwile iBhabheli ngesiquphe yaphuka mpombolozani ngenxa yayo iintlungu yayo yithabatheleni amafutha aqholiweyo mhlawumbi ngapholiswa ndikholwe bathi besiba singayinyanga iBhabheli ayiphile ishiyeni sihambe siye elo ezweni lakowabo ngokuba ityala layo lifike emazulwini liphakamele esibhakabhakeni abafuna ukuphilisa iBhabheli bashiywe lixesha kumele ithi iBhayibhile phumani phakathi kwabo nizahlule. Ikhona impiliso kodwa hayi yeBhabheli kodwa impiliso yabo baphumayo iBhabheli bashiyayo baze bazosikeleka nguThixo ophilileyo. 10 men kumele ngikutsho oku ngezizwe kuMateyu chapter 1 verse 8 nabantu ovakalisa enye ivangeli kunale ishunyayelwayo kuthiwa mathweni kuthiwa makakusingelwe phantsi makutshiwo kwilizwe lonke njengoba esithi uPawulos phumani phakathi kwabo abantu ukuze mabaphume abantu ukuze bazoba ngamakholwa uze uThixo aze azothatha abakhe abalungileyo. Nam ndazabazalwane ababini abheya kwelaa xesha eVatican babhaptizwa umoya ngenyaniso izecurity abagadi bakhalizera nabanye abazalwane bashukumisa iintloko zabo bathetha bathi awunosakuqhubeka uthethe. Abaninzi bafuna uphilisa iBhabheli kodwa iintshukumo ezinkulu zobuThixo zicinga uba zingayiphilisa, azazi ukuba bona uqobo lwabo badinga ukuphiliswa, ukuba babakhuphi abantu kodwa bayabatsalela kuko kodwa abaqapheli. Yangenye imini umsindisi angavalisa okukhulu atyhilele abantu bakuze bashumayele ilizwe eliphilileyo lenyaniso. Njengoba kuvakalisiweyo bonke umntu othatha indawo yakhe emhlabeni, sityhilelo 13:9 uthi, ukuba ubani nendlela makeve, ukuba ubani hlala nabanye ekuthinjweni, yanga umsindisi uRandy Ndorf angandivumela uba ndishumayele ilizwi likaThixo. Njengoba isithunywa sabekwa esoniye awu babethatha indawo yabo emhlabeni, sityhilelo 14:9 saze sesithathu isithunywa sezulu sazilandela zona sisithi ngezwi elikhulu, kuba umntu yale nqula irhamnca nomfakilinekiso walo amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe, nokuba kusesandleni sakhe yena osele iwayini nomsindo kaThixo, agalelwe ingaphithikeziwe endebeni yengqumbo yakhe, ethuthunjiswe ngomlilo nesilfari phambi kwezithunywa ezingcwele naphambi kwemvana. Kodwa ngubani owaziyo ukuba yintoni uphawu lerhamnca? Ngubani oyazi ukuba yintoni irhamnca? Ngubani okwaziyo oku? Ndiyaphinda kwakhona, ngenye imini sawubulela intliziyo yethu yonke ukuba uThixo uthume umprofeti kwisigaba sethu ukuba atyhile zonke izinto ezi besingenozazi. Kwaye ndimele ukuba ndithethe inyaniso namhlanje, kwaye andinokuvakalisa ndikuvakalisayo ukuba uThixo bengamthumanga umkhonzi wakhe umprofeti ngaphandle uba ndijonge kwilizwi lesiprofeto ndifumane isityhilelo. Beningazi ube ndimile apha, ilizwi lisenzeka lisaqhubeka kubaprofeti, kodwa bakhona abo bangengababaprofeti bavela kwiindawo zolimo, bathathe imalbari umthi wemalbari okanye igumtree, niyakwazi oko, uThixo athathe abo bangengobaprofeti afake ilizwi lobuprofethi entliziyweni yabo, baze bangqine kuzo zonke izizwe. Nditsho ngokuhle nje andingomprofethi, kodwa ndazi into enye uba ndinelizwi lobuprofethi ngesityhilelo, ndikuthwele entliziyweni yam, ke kwayinxalenye yam. Nawe unelizwi likaThixo lesityhilelo kuwe, okanye kumele wenze inzame nguThixo okwenzayo oko ngokuba kwenziwa kutsha kuwe ngesityhilelo. Jonga ukuba kuhle kunjani kwisityhilelo, 15:2 ithi, ndabona ngathi lulwandle lwegilasi luphithikezene nomlilo, nabo bevela beloyisile irhamnca nomfanekiselo walo nophawu lwalo nenani legama lalo, bemi ngaselwandle lwegilasi beneehadi zikaThixo. Ngobani abazama kulwandle lwegilasi? Ingaba abo baza ukushiya oko uThixo akwenzayo? Hayi, izaba zizihlwele ezabeyisayo, abo bathe bagqitha kwizilingo baba nokholo boyisa kuko konke kwinani lonke, akuzuwa asizuwa kuko oko, kodwa kuza kwenziwa lula kuko kuthi. Kwaye siyazi uba kwixesha lembandezelo ebekwa phambi kwethu uThixo uhlala esiphaphamisile nakwixesha lesilingo esimisele ubomi bungu naphakade oko kungabonwanga amehlo ongevwanga ndlebe oko kungangenanga entliziyweni yomntu uThixo kulungisela abakuthandayo bamthandayo nabani ufuna uthanda uThixo mamthande ngokugqibeleyo hayi ngendawo ethile entliziyo mamthande ngokugqibeleyo kuko oku siye ebomini sinikele konke ngenyaniso yobuThixo le ithe yanikwa kuthi ngobabani isithilelo somoya ayisithi abenza umahluko uThixo wenza umahluko ngokunjalo umprofeti Malaki uyivalisile unqophiso omdala sahloko sokuqala nesesibini kuzabonakaliswa okhonza uThixo nongamnquliyo simbonile uKristu ngesithilelo sobuThixo savunyelwa uba simazi uba unguye Emmanuel uThixo unathi kuko oku oba sibonile ngokumchasa uKristu kwaye isengukristu kuthi ozawuthi achasane nomchasi umkristu ngoba omnye nomnye fana nokusa nobusuku ukukhanya nobumnyama siyakholwa uba uThixo usivelele kwezi ntsuku ezidluleyo hayi kuphela uba sibe ngamakholo kodwa simqaphele yena emandleni okuvuka kwakhe kwixesha esiphila kulo ixesha lamaxesha umyalezo wobuThixo wokubizwa kuba kuphunywe wokulungiswa wokubuyela ivangeli eluqobo kaYesu Kristu imfundiso yabapostini ngoba oku kuko okuThixo akuthembisileyo elizwini lakhe kuko oku okwenzekayo phambi kwethu ngaba ayizuba liqela elithile izoba zizihlwele ezibiziwe zaphuma bonke behlanjwe ngelizwi baze bangcwaliswa bathengwa ngegazi lemvana badityaniswa noThixo siye kwintliziyo ngentliziyo sinxulumane sonke ngokunjalo kumele kwahluke uthando lukaThixo mele lulawule iintliziyo zethu mele sivume ekulawulweni komoya ongcwele kakhulu ngokunjalo amalwimi ethu siwaqobe ngaphandle kokuba olulwa nguThixo kude kube khona utshintsho kuthi sonke uThixo uza kunika oku ngobabani kuye inkosi yethu ezithileyo umsindisi uYesu Kristu ohamba phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe nanamhlanje usasebenza usaphawula ibandla nje ngesiphatho sesibane apho anezithunywa ezisixhenxe neenkwenkwezi ezisixhenxe kwisandla sakhe sokunene yena nguye ophakanyiswayo isandla sasekunene senkosi sibalulekile isandla sokunene senkosi siphethe uloyiso abeyisayo konke bangabeyisi phayana kulwandle lweglasi kwaye yanga inkosi ingasinika ukoyisa kwayo awakugqibayo eCalvary asinike amandla okweyisa kuze nathi soyise zonke izinto sifunyane silungile kuba sidibane nenkosi xa isiza khona ezothatha bakhe ekhaya kuye uThixo ophileyo ebeluzuko udumiso unqulo lonke ngoku nanaphakade amen masimeni sibuleleni enkosini mzalwane ungathandaza Thixo othembekileyo siyakubulela ngokusuka entliziyweni zethu ngelizwi lakho elihle lingcwele ngelizwi lesiprofetho nkosi izulu nomhlaba lizawudlula kodwa ilizwi lakho alinawubuya lilambatha. Kumele ligqibe Nkosi oko kwakuthethiwe ngako ngomlomo wabonke abaprofethi, ngomlomo wabonke abapostile. Kumele kuze ekugqitheni Nkosi, bone mihla yethu Nkosi, Nkosi hayi kuthi kodwa ngobaba lwakho kuthe kwanikwa thina Nkosi uba sibone. Ngoko ke siyakunqula, sikunika ukudumisa okukhulu ngenxa yelizwi lakho elinamandla kulentseni. Asivanga lizwi lamntu, sive ilizwi lakho. Ilizwi lakho liyinyaniso Nkosi, ukudumisa nemibongo, uzuko, imbeko besegameni lakho elingcwele. Abantu badlula ilizwi lakho bangayiboni, kodwa kwabakho unika inceba, unika ubomi Nkosi nokuqonda malunga nelizwi lakho Nkosi. Yakubulela udumo nembeko imibulelo sizuzisa kuye Nkosi, unika ubaba bonke abazileyo bavile izwi lakho yawunganenceba Nkosi kuba balamkele balithabathele entliziyweni bazise udumo nembeko kuwe. Amen. Thixo Nkosi ethembekileyo, ngoku sizali zonke na zonke izicelo zemithandazo ezisuka kwiintanda zonke. Wena uyinyanga enkulu, uyakwazi ungenelela. Kuwe awunamlinganiselo noba kusentshona, empuma, emntlantshona okanye emntlampuma. Wena uyabazi abantu bakho, uyawazi umntu uba udinga ntoni. Nkosi siza kuphambi kwakho kuyo yonke imihla sikubulela ngokwenyaniso. Sicela uncede abazali bethu noodade bethu bonke Nkosi abantu badinga uncedo. Sithembele kuwe Nkosi ngoku njengoba uzawupha ngokungaphezu kokucela Nkosi. Sikunika indumo nokubongwa nozuko egameni likaYesu. Amen.